Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioijwi.com. mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mbasuhuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo witabye Imana muri iki cyumweru dusoza yashyinguwe i Kigali mu Rwanda kuri uyu wa gatandatu. Kuri Paruwasi Gatolika ya Ndera niho habereye amasengesho yo kumuherekeza. Andi masengesho yabereye i Buruseli mu Bubiligi, aho Kizito yakunze kuba igihe kitari gito. Umuhango wo kumusezera waranzwe n'amagambo arata ibigwi n'ubutwari bye ku bavandimwe aho babanye mu bundi buzima n'abakristu muri rusange. Mu kanya turakira umwe mu nshuti ze za hafi kugira ngo atubwire uwo Kizito ari we, uko babanye n'uko azamwibuka. Ariko mbere yaho reka dusabe Eric Bagirubusa atubwire uko byari bimeze ubwo Kizito Mihigo yashingurwaga ku munsi wa gatandatu.
Zimwe mu ndirimbo z'umuhanzi Kizito Mihigo zacurangwaga mu rugo kwa nyina umubyari Kanombe mu mujyi wa Kigali, hari mu muhango wo gusezera kuri uyu muhanzi w'icyamamare. Mu marira, intimba n'agahinda, abakirisitu bacishagamo n'amasengesho asabira Kizito Mihigo iruhuko ridashira.
Kongera umwami w'abamba amashyi kuko yahaye Kizito icyicaro.
Kuri Paruwasi Gatolika ya Ndera niho habereye igitambo cya Ukaristiya giherekeza Gikristo umuhanzi Kizito Mihigo. Imbaga yari yakubise kiliziya yuzuye abandi banyagirirwa ku mbaraza. Umuhango wo gusezera kuri uyu muhanzi waranzwe n'amagambo arata ibigwi n'ubutwari bya Kizito Mihigo ku bavandimwe, abo babanye mu bundi buzima n'abakirisitu muri rusange. N'umuhango padiri yavuze ko bamwe bari batangiye gucira urubanza Kizito Mihigo ko atagaherekejwe bya Gikristo kubera uburyo urupfu rwe rwamenyekanyemo. Ariko padiri yabibukije ko kiliziya ari umubyeyi kandi ko atari umwanya wo guca imanza.
Uyu munsi rero ni umunsi wo gutuza, si umunsi wo guca imanza, si umwanya wo kujya impaka z'urudaca, ni umwanya wo kwegerana, ni umwanya wo gusenga, ni umwanya wo kwihanganishanya bamwe ku bandi, kuko twese turashavuye. Ariko by'umwihariko umubyeyi n'abavandimwe ba Kizito Mihigo.
Nyina umubyara Madame Placide Iribagiza yashimye ababatabaye n'ababafashije mu bundi buryo, abasaba kumurikira Rurema yamwisubije.
Nimwisubije tukimukunze, tukimushaka, n'ikimenyimenyi namwe muteraniye hano murabigaragaza. Ndongera gushima Imana kandi kubimwisubije. Akaba ari nayo mpamvu namwe mbasaba ngo abamukunda mwese nimumurekure, nanjye namurekure, namuhaye Imana. Twe kwisubiraho biratubohora.
Madame Iribagiza kandi yibukije ko Kizito Mihigo mu gihe yari amaze ku isi yaranzwe n'ibikorwa by'urukundo no kwimika imbabazi mu mitima ya rubanda, asaba n'abasigaye ko byabuko.
Twese yari yaradushishikarije gusaba imbabazi no kuzitanga, akadushishikariza urukundo. None nagira ngo guhera uyu munsi kuri iyi tariki nk'abantu b'abakristo twabatijwe tugerageze gutera intambwe y'urwo rukundo no gusaba imbabazi.
Umwe mu banyeshuri bigaga muri seminari zo hanze avuga mu izina rya bagenzi be yavuze ko Kizito Mihigo hanze yo kubatoza ibikorwa bya kimuntu yanabafashaga mu bushobozi yari afite.
Kizito Mihigo umubyeyi wacu ukaba n'umuvandimwe wacu icyarimwe, turagushimira ibyo wadufashije kuri roho ndetse no ku mubiri, cyane cyane mu kigogwa cy'urukundo wadukoreraga kuba wadufasha kubona ibikoresho ndetse no kubona rimwe na rimwe itike y'indege.
Umunyamakuru Bwana John Williams Intwari yari inshuti y'akadasohoka ku muhanzi Kizito Mihigo yabwiye Ijwi rya Amerika ku isi Hombye Intwari.
Ni igihombo gikomeye, simbivuze kuba mbuze inshuti, ariko bye mu magambo magufi navuga ko ari societe, ari abavandimwe, n'inshuti, ari igihugu, ari Afurika, ari isi. Ibuze umuntu w'ingenzi, umuntu w'intwari, umuhanga, umunyakuri, umunyamahoro.
Kizito Mihigo, umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda ku munsi wo kumusezeraho abahanzi bagenzi be basaga n'abadahari, hagaragaye abagera muri bane barangajwe imbere n'umuhanzi w'icyamamare mu njyana yo hambere Bwana Jean Baptiste Byumvuhoro w'i Bruxelles mu Bubiligi. Ku muhanzi Bwana Aimable Karasira akavuga ko ntawe yarenganya mu bataherekeje Kizito Mihigo, akabibumbira mu cyo yise munyangire.
Munyangire ni ukuvuga iyo umuntu agiranye ikibazo n'inzego zikomeye, niba bavuze ko wari ugiye kugirana ikibazo n'umukuru w'igihugu, ikintu bitanga nta kindi. Abandi bantu nubwo bagukunda, nubwo babona ko harimo ibinyoma cyangwa bakabiduta, baranga bakigira ku ruhare. Uko wakubona nk'umuhanzi ujemo kano kanya akarikirayo naye kuzimwa ibitaramo, urumva? So nge ntabwo nabarenganya, nge nuko narenze ibyo bintu, ndavuga reka nze n'ubundi nta n'ikindi kintu ntegereje. Nge mpamvu naje nkaha nibyo birimo inkoni ikubise mu kiyeba. Kizito imubayeho turabibona, kandi ni umuntu utaravugaga. Ubuze twebwe tuvuga bizagenda gute, kandi ni ibintu biteye n'intimba, sinzi ko nabikubwira. Bino bintu n'igihe wibaza niba Imana ikibaho, ese Imana iba mu Rwanda cyangwa ntabwo ikibaho? Niba iriho niyigaragaze, izahorere icyatumye cyose Kizito Mihigo abura ubuzima.
Muri uyu muhango kandi Kizito Mihigo wigeze kuba afatwa n'ubutegetsi nk'umuhanzi w'ibihe byose, nta mutegetsi n'umwe wagaragaye mu bamuherekeje, ahubwo bamwe muri bo ku mbuga nkoranyambaga barahabwa urw'amenyo kubera amwe mu magambo afatwa nko gushinyaguranya kwigendera. Nta n'urwego rw'umutekano ruzwi rwahagaragaye muri uyu muhango. Ni mu gihe urupfu rwe rwatangajwe kuri uyu wa mbere ari mu maboko y'inzego z'umutekano, bivugwa ko yiyahuye. Ni ingingo ikomeje kutavugwaho rumwe, haba mu matsinda y'abantu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'inkuru ziri gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ko intandaro y'urupfu rwe ari indirimbo yise Igisobanuro cy'urupfu. Amakuru acicikana akavuga ko ubutegetsi butayishimiye.
Jenoside yangiza impfubyi, ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye basisurugo jenoside.
Imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yo ikomeje kotsa igitutu ubutegetsi bw'i Kigali ngo habe iperereza ryigenga rigaragaza icyateye urupfu rwa Kizito Mihigo. Kizito Mihigo apfuye afite imyaka 38. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze Eric Bagira ubusa, watubwiraga uko byari byifashe ubwo umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo witabye Imana muri cyumweru dusoza yashingurwaga i Kigali mu Rwanda. Kuri telefoni nk'uko nari mbabwiye mu kanya, turi kumwe na bamwe mu bantu b'inshuti za Kizito Mihigo. Reka nakire Bwana John Williams Intwari, mbanze nani mbihanganishe kubwo kubura uwo muhanzi wari inshuti yanyu Bwana Intwari.
Murakoze cyane Edi.
Yego. Hanyuma mu magambo make cyane ushobora gutangira utubwira Kizito Mihigo umubano wawe nawe wari umeze ute, mwamenyanye ryari, ese ubwo bucuti bwanyu bumaze igihe kingana iki?
Icyo navuga kuri Kizito Mihigo ninjya kuvuga ku mubano cyangwa ubucuti bwanjye nawe, ntabwo ari ibintu bihambaye mu buryo bwihariye budasanzwe, ahubwo twamenyaniye ubwo umwaka w'2012 nari gikora umugabo w'itangazamakuru, ubwo nawukoraga hari inkuru yajyaga atangaza ku byabaye ku bikorwa bye ku buhanzi bwe. Rimwe nza kwandika ibintu, arampamagara ati ko ibintu wanditse mbona birimo inganzo, birimo gusiga uri umuhanzi. Kuva uwo munsi tutangiye kujya tuganira ibintu binyuranye, turamenyana nono, tuva mu bijyanye no kumenyana gusa mu mugabo w'itangazamakuru nge nakoraga icyo gihe we ari umuhanzi, hazaho kumenyana mu buzima busanzwe, tugahura kenshi tunaganira ibindi.
Iyo mico yihariye wamubonyeho ni nk'iyi?
nkuko numuntu witambutse nigeze kwikomozaho yari umugabo ufite ubwenge mvuga ahangaha ni ubushishozi no gutekereza kure kureba akamenya gusesengura kandi ibyo akoze akabikora mu buryo bwimbitse nko mu myandikire y'indirimbo mu mitekerereze no mu biganiro bye umva ko ari umuntu ujya kure y'ibigaragara atari ureba hasi gusa bajya bavuga ngo abanyabwenge bareba imizi y'igiti mu gihe batwabareba amababi gusa simvuze ko abandi ari abaswa ariko we ntabwo yari umuntu ureba gusa ikigaragarira amaso ahubwo ajyaga no hirya yacyo
umwe mu bantu twumvise muri iyo nkuru ya Eric Bagirubusa yagize ati Kizito ari umuntu ucecetse cyane ese nawe niko wabibonaga mu micecekere ye nibwo yashoboraga gutekereza agahanga agahimba ibyo yahimbye byose abantu benshi bamwibukiraho cyangwa se nibwo niyo yari kamereye
mu bwenge navugaga afite harimo n'ubuhanga ariko ubwo bijyana kenshi n'ubukerebuke ariko siko buri gihe umuntu agira ate ahubuka we yari umuntu ugenda buke bitavuze inyanda yari umuntu ugenda buke ikintu yakoraga ntabwo yakibukiraga bivuga ko n'umunyandikire ye n'umiganire ye n'umugemezo bye yabanzaga gafata umwanya ndetse nubwo nabonye hari abantu bagenda bandika bamusabya ngo ntiyumvaga inama kintu umuntu wagishaga inama cyane kandi wakundaga kugirwa inama niyo yaba atayisabye rero uguceceka kwe nuko ati ijambo ry'ikinyarwanda ritari ryiza cyane ntiyidumbukizaga mu bintu ahubwo yari umuntu ukora ibintu ateguye agenze mu buke akabishyira ahabona yabitekerejeho kandi yabihaye umurongo uhamye ni icyo gituma benshi bavuga ko acecetse ntabwo akunda kugaragara mu isahinda cyangwa yitereye mu bintu byose
mu buzima bwe yakundaga iki
ubijyanye n'ubu ni yakundaga umutuzo mu gihe twari tuganira mbere atakundana ari umutuzo akundana ari amahoro ndetse ibyo nabivuga nawe muri uwo mwaka nakoze 2012 ubwo na 2013 aho ngaho aho yakoreraga hari ya kuri Christus abwira atanu nk'aha ngaha nubwo ndi muri Kigali mbasa n'uri kure yayo n'uri hanze yayo nta rwasera zose mba numva z'iburyo n'ibumoso akunda umutuzo agakunda amahoro
n'umwe mu baririmbyi bake abanyarwanda bavuga ko yagaragaje ubuhanga mu bijyanye n'ibyo yakoraga cyane cyane bijyanye n'ubuhanzi nkawe nk'umuntu mwaganiraga cyane ibyo bintu abikomorahe
ubuhanga n'ubuhanzi mbere na mbere n'impano we iyo muganira yivugira ko abikomora ku Mana ariko agakunda cyane cyane n'abantu bafite nabo ubuhanga muri cyangwa ubuhanzi abikomora ku n'impano yifitiye kuko nta hantu yigeze ambwira ko mu miryango ye harimo abantu basanzwe ari abasizi cyangwa b'abahanzi bahanitse wenda ababanye nawe mu by'amateka bashobora kuba hari icyo abiziho ariko we nta hantu yigeze abigaragaza ni impano afite ariko yakongeraho ko noneho yabaye umucuranzi w'umuhanga buryo ufite impano y'ubusizi kuko mu myandikire ye ntabwo yandikaga ibintu bihurutuye gusa yandikaga ibintu bifite umujyo bifite injyana bifite icyerekezo ndetse birimo inganzo isaba ko kugira ngo yumve kenshi ubanza gusesengura noneho hakwitaho n'impano yo gucuranga yari afite dore ko nakubwiye kuva 2012 uwo mwaka uretse n'ibyo by'inkuru nanyarukiye kuri ofisi ye rimwe mutegereje ari kuri telefoni batari kuri telefoni mutegereje asanga piano ntajya kuyicuranga nanjye najyaga ncurangaho nubwo ntari ku rwego rwe arandenze cyane bihanitse ahita asohoka akiri kuri telefone atunguwe no kumva ari umuntu ucuranze aho ngaho nabyo ni bimwe mu bintu byagiye bituma twegerana kumva ko hari monde isi arimo hari undi muntu uretse kuba afite undi mwuga akorera abarizwamo ahubwo hari ibindi bintu bahuzamo duke duke rero impano ye we yivugira ko yakomora ku Mana ariko ni n'akaremano
ibyo ari byo byose mwaganiraga nk'umuntu w'umuhanzi nibaza ko yari afite imishinga myinshi yateganyaga kugeraho mu gihe cyiza hari nk'imishinga wa Ruzi asize atarangije
imishinga kuko ikinagiye menya nawe nawe ikoreye ku bintu n'ubuhanzi no kuganira mu buzima busanzwe byo hari ndirimbo nyinshi nubwo dereka kuvuga nuko twarahuye turavugana umwanya urambuye nabwo arafite indirimbo nyinshi nyinshi ashaka gushyira hanze ariko akavuga ati muri iyi minsi cyangwa mbaye nkugiye mu kuzamura ishuri rya muzika ry'abana ariko hari n'ibihangano byinshi ashaka gushyira hanze ariko akazikirwa n'ikintu kimwe yambwira ati uretse ko bitari no gucurangwa nka mbere ubu rero singisha gushora gishya rimwe nzajya nyuza amakanya ngira iryo sohora ariko arafite ibihangano byinshi yateguye atashyize hanze dore ko hari indirimbo yigeze gukora mu mwaka w'2014 iva muri studio itarangiye nayo iri mu zo yateganyaga kuzuza noneho neza yitwa hatakanira ubukozwemo.
Iyo ni indirimbo nabonye washize ahagaragara yari yateganyaga kuzasohora vuba.
Iyo ndirimbo ubwo iyo nagaragaje mbere itarimo amajwi meza ariko niyo amajwi meza nabashe kuyibona noneho iyo ndirimbo twayizanye gato muri 2014 twavuganye zindi twaraganiraga nimwe mu ndirimbo yari afite zari zikiye muri studio zikorwa ariko zitararangira gushyirwamo ibikoresho byose amajwi yari yararangiye kuyaririmba yararangije ariko atarangiza gushyiramo ibicurangisho byose nubwo ibiyobora ibindi byari birimo iyo ndirimbo haje kuba ibizazane yahuye nabyo bizwi na bose bituma itarangira ariko ubwo njya kuvugana nayo ni imwe mu zateganyaga kurangiza none igasohoka yuzuye n'umuziki wose wuzuye ibicurangisho byose birimo ari nayo mpamvu ibarwa nka kimwe mu bihangano asize bitarangiye kuko yari ku rutonde ibindi ntabwo ndi bumuvugire ko ari nibyo ntabashije kumenya amazina ariko yambaye ko ibihangano byinshi cyane ari gukora dore ko bimwe noneho yarasigaye afite n'uburyo yakoze minisitiri navuga studio itari nini cyane ihambaye ariko ibasha gukora umuziki uretse ko iyo yashaka gusohora indirimbo yegeraga abandi bahanga mu guhuza ibicurangisho n'amajwi byose bakabihuriza hamwe mu kitwa mastering bakayimufashamo hari byinshi yari agifite gushyira ahagaragara ntabwo inganzo ye irangiranye n'ibyo dusanzwe tuzi afite.
Wari uvuze ko ubwo yateguraga iyo ndirimbo habayeho ibizazane byatumye iyo ndirimbo idasohoka nibaza ko ushaka kuvuga ko igihe yafatwaga agafungwa ese amaze gufungurwa kuri wowe nk'umuntu wari umuzi mbere hari icyo wabonye cyamuhindutseho cyahindutse kuri Kizito?
Amaze kuva mu gihome nabwo twarahuye yampamagaye bukeye bwaho bw'umunsi yaviriyeho ariko si twese duhura twaje guhura nyuma y'iminsi mikeya yarushijeho mbere yaracetse ariko akiva none yarushijeho guceceka arushaho umutuzo yahoranaga ariko arushaho noneho kugenda n'amakenga menshi sibanga kuva yavayo kugeza uyu munsi agendeye yahoranaga amakenga byumvikana ko iminsi amaze ariya ishobora kuba mu buzima bwe ntibivuze ko na mbere yabaga adakenga ariko yarushijeho kuba umunyamakenga nicyo kintu nabonye cyongeyeho ikindi nicy'uko imbere cyo kujya mu gihome yizeraga abantu n'ubungu barizi yabizeraga ariko yagabanyijemo ukuntu ndibuka ibihe byinshi twagiye tuganira akivayo dore ko abanyamakuru benshi bahise bamushakisha ngo bavugane nawe bajyane nawe ibiganiro usohotse ute uri yumva ute urabona ute hanze aha urateganya iki ese ibi n'ibi 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 nkurikije ubuzima nandimo hano hanze uko nabonaga ibitagenze ndi umwe umwe yabajije mvuze ntyo kubera ko uko biri kose n'abandi bajije atese ibibazo byinshi ndi kuzanye abanyamakuru ikintu nakwirinda kwinjiraho ndetse kwirinda gusubiza ibibazo bijyanye n'indirimbo bashaka kugarukaho cyane iriya n'ubundi na n'ubukigarukaho mu makuru hirya no hino isano cy'urupfu ntabwo umubwira nti iyi ndirimbo wirinde kuyivugaho cyane kuko hari imyumvire myinshi abantu bayifiteho ishobora kudasa neza hanze aha ariko uretse n'ibyo navugaga ko yasohotse hari ukuntu yagabanyije kwifungura kwizera benshi cyane kuko ndi umwe mu bo yabazaga n'ubu hari ibyo ngifite aho yagiye ambaza atese ko kana k'umunyamakuru runaka yifuza ko tuganira akambaza amagambo ye ati ni umuntu muzima cyangwa aragenzwa n'ikindi.
Kubera ayo makenga bavugaga.
Kubera
ayo makenga bavugaga yabaga afite.
Amakenga yarafite kandi byo kuko harabagiye kumubaza mu bagisoka bagambiriye kumenya makuru ariko hari nabamwe nabamwe bagendaga nabyita bahubije. Harabashara makuru hari nabaga bahubije. Nibyicu biri byose byari birimo bivanze.
John Williams Intwari ni umunyarwanda w'inshuti ya hafi cyane ya nyakwigendera Kizito Mihigo, arimo aragerageza kudusobanurira uwo Kizito Mihigo yari we, ariko no kuri telefoni hari abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo bakubaza bwana Ntwari. Reka duhere kuri Emmanuel Wirweneza.
Hello.
Uri hehe?
Iki gare mu Rwanda.
Ikibazo cyawe.
Ego nokwango nagari kibazo mfite bitewe nuko ni ibintu bitumvikana. Bameze kwihanganisha umuryango we ndetse n'abanyarwanda muri rusange bamukundaga. Izi ntwari nyine nta kundi nyine tuzabera mu ijuru. Murakoze.
Urakoze Emmanuel kuri ibyo bitekerezo byawe. Reka dufate na Isabel. Isabel ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Bwana John Williams Ntwari, ku munsi wejo nibwo Kizito Mihigo yashinguwe kuri Paruwasi Gatolika ya Ndera, hanyuma ajya gushyingurwa i Rusororo. Nk'umuntu wabaye hafi nawe
uravuze iki cyahere kuri Paruwasi ya Ndera? Ntabwo cyahere, ahubwo niho cyakomereje. Umuryango wakiriye umubiri we bawuvanye ku Kacyiru aho yari yaruhukiye, bawugeza mu rugo. Igikorwa noneho gisa naho gitangiriye cyatangira ngo bakire umubiri we ariko mu rugo hariya mu Busanza bwa Kanombe niho abantu babanje kumusezeraho. Abantu benshi pe mu gitondo batangiye bakiyogenda bazamuka biyongera, batambuka bamunyuraho. Nda byari kuko byari biteye agahinda kubona umuhanzi nk'uyu, umuntu ukomeye, umuntu w'igitangaza, w'umunyamahoro, umuntu udakunzwe na benshi gusa kubera ijwi, ahubwo kubera ko n'ibyo yavugaga, ibyo yaririmbaga no mu buzima iyo yari afite niyo yifurizaga abandi. Urukundo yavugaga nirwo yari afite, ntabwo byari ibintu byo kwiyorosa gusa. Rero umuhango uza gukomereza kuri Paruwasi ya Ndera, hari ku Kiliziya ya Ndera hari abantu benshi noneho bisumbuyeho barenga n'ibihumbi bitandatu ukurikije abari bari mu Kiliziya buzuye cyane batsindagiye. Abahagaze bahagaze amasaha arenga abiri misa isomwa, nta wicaye nta usohotse, n'abandi bari bicaye benshi no hanze yewe mu mpande za Kiliziya. Nubwo imvura yagwaga hari abantu bari bagihari ari benshi, ku buryo nabajije abantu babo nti iyi misa iyi Kiliziya misa ijya iba ikuzura icya banambwira ati oya nta narimwe turabona Kiliziya yuzuye bigeze ahangaha. Urumva ko nawe yaherekejwe n'abantu benshi, nubwo amakuru y'ucantege yaba yandikwaga ashaka kumugaragaza nk'umuntu wifatanya n'abafite ibiganza byanduye. Ni urugero bitewe n'ibintu byandikwaga, yaba amakuru yandi y'ucantege yavugaga byinshi kuri we, ntibyabujije abantu kumwerekeza ku bwinshi kumuha icyo cyubahiro cya nyuma.
Hanyuma nk'ubu
hanyuma ku yindi, nubwo imvura yari yaguye haje icyondo cyinshi abantu basayagurika, ariko ntibyababujije ko muri bwa bwinshi bwabo bakomerezayo kugeza gahunda zose zirangiye.
Urakoze cyane Bwana Ntwari. Reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Jimmy Wirweneza. Uri hehe?
Bo je ubu aka kanya ndi muri Kenya.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nashaka kuvuga ku bijyanye na Kizito Mihigo. Kizito Mihigo yari umuhanzi uririmbira abanyarwanda twarahombye cyane, gusa ikintu nashaka gushyikiriza, nashaka ko ubutabera bwakora tukamenya icyamuhitanye, hanyuma n'uwo mutumirwa akagira niba ari cyo yaba aziyazize cyane cyane asobanukiwe yatubwira, tukamenya abanyarwanda ikintu yazize ko Kizito twamukundaga cyane.
Urakoze Jimmy. Mu gihugu cya Kenya mu kanya Bwana Ntwari ndaza kumusaba niba hari icyo afite yabivugaho abivugeho. Reka dufate na Mwitende Wirwe. Uri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Ahagana he?
Mu karere ka Musanze.
Ikibazo cyawe?
Njyewe ikintu nshaka kubaza, abo mu muryango we nyuma yo kubona urupfu rwa Kizito Mihigo ntabwo na abasongo babyakiriye gute kuko babyakiriye nabi ariko nyuma yaho barateganya gukora iki barabona bimeze bite ni iki bavuga nyuma y'urupfu
urakoze mwitende bwana ntwari kuri ibyo bibazo bibiri yego yego
munsubize kuri telefone kuko ntago ndi kuri radio mwe kumvana umaze munsubize
urakoze cyane reka nsabe bwana ntwari niba hafite icyo avuga kuri ibyo mwitende yarabajije ese hari icyo umuryango wari wavuga dore ko mu nkuru twatambukije umubyeyi we yasaga nkuvuga ko yamurekuye agasaba nabandi kumurekura kugira ngo aruhukire mu mahoro bwana ntwari hari ibindi byigeze bivugwaho bijyanye no gukurikirana ibijyanye n'urupfu rwo cyangwa se niba hari ikindi cyavugiwe muri iyo mihango yo kumuherekeza
igisubizo ngiye gutanga mpereye kuri iki cyangwa icyende ko yakovuze kuri telefone ashaka kuvaho ni icyo n'icyo rwose utanze nta kintu cyihariye umuryango watangaje uretse biriya by'uko babyakiriye bariyakira ni inkuru y'agahinda ni inkuru y'akababaro ni igihombo gikomeye ku muryango ariko mu byatangajwe kugeza ubu kuko ibindi ntabyo baratangaza ni uko babyakira bakiyakira umubyeyi we rero aje avuga ati ni agahinda kenshi ariko namurekwe ni ukuvuga ati nemeye ko byabaye ntacyo nabihinduraho n'abandi nimumurekure akavuga ati nimwiyakire nta kintu bigeze bavuga cyo kuvuga ngo hari ibyo barega cyangwa bakurikirana ibyo bariyakiriye ibindi bazateganya ubwo umuryango uzabyitangariza ku giti cyawo
urakoze cyane kandi ndibaza uwo
muri Kenya yari yambaje ngo ese hari icyo nzi yazuze ntabwo iki gisubizo ndi mu mwanya wo kugisubiza kuko ni ubutabera ndumva bazi ibyo gufungwa niyo bagiye gufungwa inzira z'ubutabera bafite uko bagenza ibyaha uko babishinja n'uko inkiko zica imanza ntabwo mfite ububasha bwo kuvuguruza inkiko
urakoze cyane bwana ntwari reka dufata abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika Jean wiriwe
iriwe neza
uri hehe
ndi Kigali
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye njyewe Kizito Mihigo namumenye ubundi niga muri segonderi ariko nkunda indirimbo yitwa inuma kuko hari n'izindi ndirimbo nyinshi nagiye nkunda urebye inuma yarandeze cyane urupfu rwe rwaradushenguye cyane ariko muri rusange twafashe nk'aho Imana yamukunze kuturusha nta kundi ariko ikibazo abantu benshi bibaza ese kuki abantu benshi bari gushidikanya kuko yaba yarapfuye ese ni uko batizeye kuko byabaye cyangwa ni ikindi kintu batekereza cyabaye wenda bakaba batabyemera cyane
urakoze Eugene reka dufate na Cyril wiriwe uri hehe Cyril ikibazo cyawe
igitekerezo umuvandimwe Kizito Mihigo ni umuntu wari ukunzwe ku rwego we ku rwego rutambutse ku buryo abantu benshi ari abantu bakuru ari abana ari urubyiruko usanga imitima yabo na n'ubungubu iracyababaye cyane kuko ni ibintu byabaye tutatekerezaga ni ibintu byagoye abantu benshi kubyakira kuko uwahetse uvuganye nawe iminsi yari ishize basanga buri wese afite ikibazo hari benshi babaye cyane n'uwakiriye ariko kuva n'umubyeyi we muri ya jambo yavuze ngo yaramurekuye nta kundi natwe ntitumurekure ntitubyakire ni ibintu tugomba kwakira ariko ntabwo ari ibintu biba byoroshye gusa nkomeje gufata umugongo uwo ari we wese ubabaye kubera iki kubera urupfu rw'uriya muvandimwe kandi iteka ryose tuzaza kumusabira kandi turabye neza yuko Imana yamwakiriye kuko ibikorwa bye byambanze ntabwo byari ku busa kabisa kuko ibyo yakoraga yakoraga ijuru kuko ubwitange bwe yagize Imana izakomeze imwakire mu bayi mwibukire cyane mu ndirimbo yitwa Indabajambo bose niba mwifite aho ngaho muze kuza kuba mwayiduha kuko ni indirimbo yagiye idufasha cyane ibyo yerekeza
urakoze cyane Cyrille mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Bwana John Williams, ibibazo bya Cyrille na Eugene asa nk'uvuga ngo ese kuki abantu basa nkaho bashidikanya urupfu rwe, hanyuma Cyrille nawe akagira ati byagoye abantu kubyakira, ese kuba bashidikanya nuko byabagoye kubyakira?
Icyo kirimo ere kuri Cyrille wa kabiri uvuze ibyo byo kushidikanya, ndabivugaho rimwe, yaravuze ngo nyina wa jambo, iriya ndirimbo, indirimbo nziza cyane nyina wa jambo, uri izuba ryarasiye mu Rwanda, ikiriho bikabonekera isi yose kugira ngo ibone amahoro. Ayo ni amagambo ari muri iyo ndirimbo ya Kizito Mihigo, indirimbo nziza cyane ikundwa n'abanyakibeho, ikundwa mu gihe cyo kwibuka amabonekerwa cy'abagaburiye mu kwezi kwa cumi na kumwe, mu kwezi kwa buri mbere y'umwaka usoza hari ibiterwa byo kibaho. Iyo ndirimbo yifashishwa cyane, ni indirimbo nziza rero. Kuba abantu batarabashije kubyakira ni kenshi, ni nako ni buri gihe umuntu iyo yumvise kuwe umuvandimwe, inshuti magara, cyangwa undi muntu wa bugufi atakiriho, ikintu cya mbere abanza kuvuga ni ntibishoboka, yapfa se. Icyo rero cyabaye kuko abantu baratunguwe, na n'ubu bamwe hari n'abakubwiraga ejo ati nemeye ko adahari ariko mbonye umubiri we mu isanduku, nawe ubundi numvaga agihari. Biragora kumva ko wawe yagiye ngo ubyakire. Icyo hano ku kibazo cya Cyrille, nawe ku kibazo cya Eugene wibaza gatese kuki abantu bakomeza gushidikanya ku rupfu rwe, ubwo ni mu mpamvu zatangajwe mu buzima, nuko kenshi umuntu ukunda ubuzima, umuntu uharanira ubuzima, umuntu wubaka ubuzima, bigora kumva ko yakuye. Abantu benshi cyane, nubwo ntavuga ngo umubare w'abangaye kuri bangahe, ntibabashije kubyakira ngo babyumve ko ari byo cyangwa ko ari byo. Singiye kuvuga ngo bakomeze bumve ko atari byo cyangwa noneho mbavugurize mbumvishe ko ari byo, ahubwo njye ku magambo Kizito yitangaje ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere, ukwezi kumwe mbere yuko atabaruka. Hari aho yanditse ku rukuta rwe rwa Facebook yibaza ati ese koko, ni inkuru yari yanditse ku mukinyamakuru Umuseke avuga ati ese koko umwana w'imyaka 12 yakwiyahura, yakwiya ku buzima ate, yabitekereza ate? Yongera ashyiraho no gushidikanya avuga ati no mu kinyamakuru igihe baherutse kwandika ko umwana w'imyaka 10 wiyahuye. Muri ayo magambo ye nk'umuntu utariyumvishaga ko hari impamvu n'imwe ku isi yumvaga atiyumvisha icyatera umuntu kwiyambura ubuzima, noneho binakubiteho umwana muto nk'umuntu wakundaga ubuzima, rero nk'umuntu waharaniraga ubuzima, biragoye ko umuntu apfa kwemera ko yakwiye ku buzima. Izo mpungenge za Eugene azisanga.
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika, Jean Claude Wirwe. Jean-Claude Ranyuva. Jean-Claude ndibaza ko dushobora kuba. Uranyuva Jean-Claude?
Ndakumva neza mwiriwe.
Yego, uri hehe?
Murakoze, nitwangira Imana Jean-Claude, ndi i Kigali. Mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Njyewe ntabwo ari ikibazo, ahubwo ndashaka kuvuga ku rupfu rw'umuvandimwe Kizito Mihigo. Mu by'ukuri koko byaratubabaje bikomeye cyane kubona umuntu nk'uriya rwose apfa agapfa mu buryo butunguranye abantu benshi batazi. Byumvikane ko ari agahinda gakomeye, ariko nta kindi kintu twebwe nk'abantu twabikoraho. Gusa hari ikindi kintu numvise ejo mubaza umunyamakuru wanyu Eric Bagiruwubusa, mubaza muti ese hari abantu bo muri guverinoma cyangwa se mu butegetsi bagaragaye mu ishingurwa rya Kizito Mihigo? Gusa naje kumva ko nta bahagaragaye. Ibyo nabyo numva ni ikibazo, kuba hataragaragaye abantu bo mu buyobozi numva ni ikindi kibazo. Ubwo rero urumva ko ari ikintu umuntu nacyo yakibaza, nimba se ari ubwoba baba baragize kuhagera, kuko byaratewe na biriya bintu numvaga bamwe bamushinja niba ari mpamvu yabiratumye batahagera mu ishingurwa rye simbizi, ariko nanone nifuzaga ko uwo umutumirwa na cya kitubwiraho nimba hari abo yigeze abona, wende umunyamakuru w'ishuri ya Amerika ataba yarabonye yaje kubitubwiraho, nabyo murakoze.
Urakoze cyane Jean-Claude. Nako John Williams ntwari hari icyo wavuga kuri ibyo Jean-Claude yibaza kubijyanye nuko nta bategetsi cyangwa se abayobozi bagaragaye mu mihango yo guherekeza umuhanzi Kizito Mihigo?
Abayobozi rwose nta bari bahari, na bandi banacyakura mu rwego rwa Kiliziya, aho hari hari umugabo umwe Padiri Mukuru Jean Bosco, Padiri Mukuru wa Regina Pacis wasinye misa yo kumusiraho. Hari umugabo umwe yavuze Musenyeri Sinibuka izina rye, arongera avuga umunyamabanga w'ibiro bya Papa mu Rwanda, ni umuzungu wari uhari ndetse nawe yari kuri altari yari ku ruhimbi, ni umwe mu bari babyitabiriye mu rwego rwa Kiliziya. Byo byaritabiriwe bigaragara ko ari ku rwego navuga ruhambaye, niba ibiro bya Papa mu Rwanda byari bihagarariwe, ni bigaragaza ko Kiliziya yahaye kumusezeraho agaciro. Naho mu bahanzi bo, kuko abahanzi b'Abanyarwanda habonetse bakeya, abo nabonye n'amashusho yanjye ni Krasemab, ni Byumvore Jean Baptiste, ni Mani Martin wari unahari mu gitondo rwose hariya no mu Busanza yari ahari, undi ntaciye ariko abantu bavuga ko bamubonye nari na Gahongayire. Kugeza ubu abo bahanzi bane nibo bazwi bimasezeye kuri Kizito Mihigo, abandi kuba batarabonetse niba ari uguhugana, niba se ari ugutinya kwikanga ngo najyayo, abantu bafite ibyo bari kumukekaho amababa nanjye bakanshyama ayo gatebo, nabyo birashoboka ko bagize izo mpungenge. Ariko nzi ko yakubura na benshi, ari benshi bashimaga inganzo ye n'ubuhanga bwe, cyakora buri wese ku gice niwe wakwimenyera impamvu atabashe kuhagera, ariko abo bandi bo barahageze.
Bwana John Williams Ntwari, guma kuri telefoni. Mu kanya gashize hari umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika, Eugene uri mu gihugu cya Kenya, wari udusabye indirimbo y'umuhanzi Kizito Mihigo. Yadusabye Inuma, avuga ko yamufashije ubwo yari mu mashuri ye. Hanyuma Siriro nayo wadusabye Nyina wa Jambo, turimo kugerageza kuyishaka, nayo nituyibona turaza kuyicuranga mu kanya. Ariko John Williams Ntwari, guma kuri telefoni mu kanya turaga ruka dukomeza ikiganiro. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edirwema. Turimo turaganira ku rupfu rw'umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo, rwabaye mu ntangiriro z'iki cyumweru turimo dusoza. Uyu muhanzi akaba yarashyinguwe ku munsi w'ejo i Kigali mu Rwanda. Kuri telefone ndi kumwe na Bwana John Williams Intwari. Uyu yari inshuti ya hafi cyane ya Bwana nyakugendera Kizito, kandi kabara ganiriye kuri byinshi cyane, yaba ibijyanye n'ubuzima bwe cyangwa se n'ibijyanye n'ubuhanzi bwe. Bwana Ntwari, harabakomeje kwibaza kuva Kizito arekuwe mwaka 2018, harabavuga ko societe cyangwa se community y'abahanzi itigeze imwakira neza. Ibyo nabyo bikashobora kuba byaramuteje kwigunga cyangwa se n'aya makenga nayo wavugaga, bikaba byarayongereye. Kuri wowe nk'umuntu mwaganiraga, yigeze abikubwira ko society itigeze imwakira nkuko yamufataga
mbere? Nkuko nabikubwiye, twaganiriye mu minsi cyamamagaye bukeye bw'umunsi ukurikira uwo yasohokeyeho. Tuza guhura haciye iminsi itatu tuganira ubuzima bwo hanze uko bumeze, nawe mbwira ubwo ubwaho yari ari mu gihe uko bumeze, tuganiramo bisanzwe na kari mu buzima busanzwe. ariko ubwo twaherukana kuganira, bwa nyuma nkuko nigeze kubwira, ni mu kwezi kwa mbere. Nta byumweru bitatu birimo mbere y'uko, nk'ibyumweru hafi bitatu n'igice mbere y'uko ibi bimubaho. Ubwo twaganiraga icyo yakimbwiyeho, ambwira ko abona ubuzima bwa nyuma yo kuva mu gihome bwari bukomeye cyane, butandukanye cyane n'ubwa mbere. Nigeze kuvuga mu kanya kashize ko n'ibihangano bye muri iyo mishinga yari afite n'ibihangano byinshi yari afite, kuko nigeze agaruka guhanga. Yakomeje guhanga indirimbo nyinshi, zaba iza Kiliziya, iz'imyemerere ijyanye na Kiliziya, nizo benshi bita iz'Imana, ariko n'indirimbo zihimbaza ite kubaho no kubana, ubumuntu, urukundo n'ubupfura. Ibyo bintu indirimbo yari zifite nyinshi. ariko kuba yaravuga ati ntabwo zigikinwa, si abahanzi gusa bamuhaye, babaye nk'abajya hirya n'abanyamakuru nuko, ariko bigaterwa n'uko mu ikubitiro n'ubwo yasohotse nta ndirimbo ye n'imwe yigeze yemerwa gutambuka kuri radiyo y'igihugu, ku bitangazamakuru bya leta. Iyo rero leta ari nayo igihugu ibihangano by'umuntu bidatambukaho, nubwo nta tegeko ryanditse cyangwa ibwiriza ryanditse ribuza abandi kubicuranga, hari ukuntu banyuzaho bagasina bibwiriza cyangwa bakagenza make. Amaradiyo hafi ya yose yari gicuranga ibihangano bye. Mu gihe cyo kwibuka, ni umwe mu bahanzi bafite indirimbo nyinshi zinogeye amatwi, ariko uretse no kuba zinogeye amatwi, zirimo n'ubutumwa bwimbitse bwomora imitima, bukomeza, buruhura kandi bufasha kwibuka no kunama, ariko ntizaba zigitambuka ku bitangazamakuru binyuranye. Yewe n'ejo umunsi wo kumushyingura, Radio Maria niyo yonyine yicuranze ku bwinshi indirimbo ze. Abandi wagira ngo ntacyabaye, ahandi zanyuze ni kuri Radio Ijwi rya Amerika ndi kuvugiraho. None rero kuba abantu baravuze baribazaga bati ese ko Radio zitamucuranga, ese ko bigaragara ko atarezwa neza, nigeze no kubyandikaho rimwe kuri WhatsApp, kuri Twitter, nibaza nti ese yahaye imbabazi zuzuye cyangwa n'iz'igice? Ibyo si byo ndi bugaruke ntinda, ariko nibazaga kuki ahabwa imbabazi zishyitse zuzuye, ariko hakaba abandi bakumira ibihangano bye nk'aho byo hari akandi kato bisabiwe cyangwa hari undi mugabo bifite. Ako kato katagaragaraga mu buryo bweruye bufite aho bwanditse, niko kateye benshi gusa na bamwe kugenza, ariko we ntacyo amushinja ku giti cye, ahubwo rukwanga kwiteranya.
Urakoze cyane Bwana John Williams Intwari. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Jean Baptiste wirwe neza,
mirewe,
uri hehe?
Ndetse garinde shombo cha Jean Baptiste.
Kibazo cyawe
nange gushimira umutumirwa, ariko hari ikibazo ngira ngo mubaze nk'ibyo bihangano, n'ubundi ko wumva ari umuntu baganiraga cyane nta hantu yazajya bikorera ubuvugizi kuburyo byazajya bitangazwa nko muri radio z'amahanga.
Urakoze Jean Baptiste, hari icyo bivugaho ibyo John Williams Ntwari?
Ubu ibihangano bye biri mu maboko ya KMP n'umuryango we. KMP for peace ni umuryango yashinze, akaba n'umuryango we w'amaraso. Ubu niwe bagifite uburenganzira ku bihangano bye. Abandi bo ku ruhande, icyo umuntu yamenya cyangwa yavuga niyo bwa ubujyanama cyangwa igitekerezo yatanga, mbere na mbere ibihangano bye biri mu maboko y'umuryango, nibo ibyo bafite bisanganywe bashobora kuzagira icyo bamenya cyangwa bagena igihe haba igikenewe kubikorwaho, ariko ibitarasohotse baba bafite cyangwa bazi bakeka ko ari bo ba nyuma kugeza ubu bafite ijambo rya nyuma.
Urakoze cyane Bwana Ntwari. Reka dufate na Claude Wirwe. Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe? Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nasaga mukiri muri nimero ya gurupe ya WhatsApp.
Urakoze cyane. Ubwo turaza gusaba ababishinzwe baze kugushyiraho kugira ngo ujye ukurikira amakuru yacu. Ndagushimiye Claude.
Murakoze cyane.
Hanyuma Bwana John Williams, nanone ndagusaba utwihanganire gato, hari undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika Cyril wari wadusabye indirimbo Nyina wa Jambo. Iyo ndirimbo mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko bayifite. Reka tuyicurange hanyuma mukanya tugaruke tujye no ku musozo w'ikiganiro muri Sanga cyano.
Kibeho ni naryo ryarasi Nazareti ibishashi by'urumuri ritanga nibikwire mu Banyarwanda nibikwire muri Isirayeli
Nyina wa Jambo uri izuba yarasiye mu Rwanda ikibeho
Iyo ni indirimbo nyina wa Jambo ya umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo, indirimbo twari twasabwe na Cyril wifuzaga ko tuyicuranga kuko yavugaga ko yamuremaga umutima. John Williams Ntwari niwe mutumirwa wacu, uyu yabaye inshuti ya hafi cyane na Bwana Kizito Mihigo, niwe watuganirizaga ku buzima bwa Kizito uko babanye n'uko azamwibuka. John Williams Ntwari, mu bijyanye n'uko uzibuka Kizito Mihigo ari inshuti yawe, ni gute wifuza kuzamwibuka?
Okay, icyo ndaje ngisubiza ariko nkundira subiza kandi gatoya nubwo katakongezwe n'umuntu unyandike ko yatapanje avuga ati yabuze umurongo wa VOA atari ko ngo kuki utari kuvuga ko ingira ndirimbo bagateje ibibazo nawe uri umwe mu bamuteye kuyandika. Reka ngasubize nubwo ntabyinjiramo cyane.
Yego,
izo ndirimbo igisobanuro cy'urupfu ntabwo ndi umwe mu ba n'umuhanga ufite ubuhanga wanditse bwo kuyandikira, so ndi umwe mu bamuteye kuyandika. Cyakora icyo nemera cyo mu mwaka w'2013 na byanjye ikiganiro mu kwezi kwa 12 na BBC mu kiganiro mbonevano, aho namaze iminota irenga 10 mvuga ku ngingo ya ndi umunyarwanda, nyivugaho mu buryo burambuye ntanga n'ingero, mvuga ko iramutse idahari icyitegererezo ishobora kugira umusaruro utari mwiza nk'uwitezwe, ahubwo ukabana mubi bitewe n'uko umuntu yaba yayifashe. Icyo gihe yaje kumpamagara arambwira ati ikiganiro watanze nacyumvise uvuga ibintu bikomeye, atese ntabwo wari ufite. Ndavuga nti kubera ko navugaga ibintu byubaka ntabwo wari ufite. Ati rero ati nanjye numva nakora indirimbo nkarakantu hagashyiramo, mfite indirimbo yo gukora kuhuza abanyarwanda b'ingeri zose bakiyunga, ariko akantu kandi umunyarwanda kiriya kintu wavuze ngo umuntu abanze w'umuntu cyangwa se umuntu abanze abe muzima ku giti cye abone kuba undi wese ibindi byakwikora, ndumva ari akantu k'ingenzi. Ati ako gakunda ndakagukopeye nuko yambwiye, simvuze ngo ninjye watumye ashyiramo icyo gika cyangwa iki, ubwo byarahurizanye. Ni cya kintu cyo kuvuga ngo umuntu abanza w'umuntu ibindi bizikora. Icyo navuga rero kumwibuka ni njye ntabwo nabura kumwibuka nk'umuntu w'ingenzi w'ingirakamaro wabaye ingirakamaro mu buzima bwe bwa gihanzi, watanze inama zikwiriye kandi zubaka kandi zikenewe. Rero nzaba nibuka ko umusanzu we mu buhanzi wubaka, ndetse ibihangano bye nkifuza ko bizakomeza kugira abantu kubarema nk'umutima wa kimuntu, nk'uko nabivuze uvuze ko tugana ku musozo, ubwenge, ubuhanga, ubuhanzi, ubupfura, amahoro, ubumuntu. Nibyo bintu nzahora mwibukaho igihe cyose nzibuka umuhanzi Kizito Mihigo.
John Williams Mukanya, turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, hari ijambo rya nyuma wifuza kugeza ku bumva Radio Ijwi rya Amerika, hanyuma tugasoza ikiganiro?
Abantu bose ko umuntu ukunda Kizito Mihigo, ukunda ibihangano bye, atabikundira gusa kumva umuziki mwiza, amajwi meza, ubusizi burimo, ahubwo ruriya rukundo n'amahoro yaririmbye n'ubuntu twese twabiharanira mu mitima yacu, imbere yacu, buri wese ku giti cye, kuko ubigize ku giti cyawe ubihana abandi. Icya kabiri ni ugukomeza kwihanganisha umuryango we imbere na mbere, umubyeyi we, abavandimwe be, n'abandi ba bugufi cyane ufitanye isano y'umubiri, tutize zose kuzihanganisha. Ni imfura itashye kare, ni umuntu w'ingenzi wagiye agikenewe, agikumbuwe, tukiyakira ariko nkomeje kwihanganisha.
John Williams Ntwari, wabaye inshuti ya Kizito Mihigo, umuntu wari umwegereye bya hafi cyane, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo udusobanurire uwo Kizito ari we, uko wari umuzi n'icyo abamukundaga bakwiye kumwibukiraho. Ndagushimiye cyane kubw'ako kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika, wakoze cyane.
Urakoze cyane nawe Edirwema.
Shimire Patrick Muhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeyeho wegeranyije iki kiganiro, ndetse namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mwakigizemo uruhare muri studio ya karindwi, mwari kumwe nanjye Edirwema. Reka mbasezereho mbasigire indirimbo Uzaba Intwari y'umuhanzi Kizito Mihigo.
ndi kandi kimba gumusore nje tuza je ne simbyuma rutengesha rwa kamanzi ndi nkwe mashyenga gahore
mwana wanjye uzabintwari ndagukunda kandi nkundo rwanda iyo mpamvu ngiye kurugutura
uzarubera intwari uzabingenzi
uzabingenzi wunganira imanzi uzabingenzi wuse kivi kimena
mwana wanjye uzabintwari ndagukunda kandi nkundo rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzabingenzi uzabingenzi wunganira imanzi uzabingenzi wuse ikibi kibe nawe
kibondo ngiyi impano iruta izindi igihugu cyacu imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasira uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze dukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami urutabandi yaduterekeye ku ruhimbi
ese natubona ngeze iyi mpano irenze kuririmba uwaturukesha niwe muhanzi umuhanzi mukuru n'imana mwana wanjye uzabintwari ndagukunda kandi nkundo rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzabingenzi uzabingenzi wunganira imanzi
mwana wanjye aho uzajya uba uri hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwari uvura abantu mwarimu nawe urera uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo
niba uri umuhanzi w'indirimbo
izakubera inzira y'ubutwari
niba uri umukinnyi w'umupira
izakubera inzira y'ubutwari
wowe mworozi nawe muhinzi
izakubera inzira y'ubutwari
wowe usudira nawe mukanishi
izakubera inzira y'ubutwari
padiri furere n'umubitsi
izakubera inzira y'ubutwari
pasitoro porofete na shefu
izakubera inzira y'ubutwari
imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 na